Sexy diva, divana, LG.
Yani mkuu, ni wako mtaalamu. Si achi kikiraisi, leo inamwagika jamu.
The African princess.
Mkuu, ni wako mtaalamu. Yani kamkira kiti, leo inamwagika jamu.
Check it to check it to my head bed, check it to check it. Check it to check it to my head bed, check it to check it. Check it to check it to my head bed, check it to check it. Check it to check it to my head bed, check it to check it. Sogezemlete kwenye chupa umweke na madina yake yote asisumbue chochote.
Yeah.